baby.
Eti bila promo wezi fika mbali. Eti bila skendo wezi fika mbali. Wazo mengi maumivu kama kichwa kali. Eti bila dawa wezi pona kwani. Maneno mengi eti eti
eti eti
eti eti
eti.
Maneno mengi eti eti
eti eti
eti eti, yeah. Video haina mwanga wezi fika mbali. Nyimbo haina mana wezi toka 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 toka. I don't wanna hear it like I'm deaf or something. Kabla mama kufa alikopa kopa kopa kopa, oh. Mama look, I'm sorry I let you know die. Like a hook, I'ma carry on and try. All it took was a little hope to try. Rest in peace to Godzilla, you're my kid.
Eti bila promo wezi fika mbali. Eti bila skendo wezi fika mbali. Wazo mengi maumivu kama kichwa kali. Eti bila dawa wezi pona kwani. Maneno mengi eti eti
eti eti
eti eti. Maneno mengi eti eti
eti eti
eti eti, yeah.
Wengi wana fake kama wannabe, wannabe. Fungu wa akili kama kabati, kabati. Kula kula biti kama chapati, mandazi. You don't have to fake to be a somebody, somebody. Told me I should focus on my other me, probably. But I gotta get it like I'm tryna be somebody, obviously. They call me low killer cause I'm killing all under me. Usi cheke sana, don't make fun of me.
Eti bila promo wezi fika mbali. Eti bila skendo wezi fika mbali. Wazo mengi maumivu kama kichwa kali. Eti bila dawa wezi pona kwani. Maneno mengi eti eti
eti eti
eti
eti
eti,
eti.
Maneno mengi eti eti
eti eti
eti
eti
eti
eti
eti.
Eti, 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 eti.